kekatia mukama nange nategekele chilabo ekilisanyusa omutima gwange nenfuna emilembe museno namponya abali banjelega kulokoka kibeera kya busiru nange nengumira mu yesu webale mukama kunyamba oba yategeka atya mukama nange nategekele chilabo ekilisanyusa omutima gwange nenfuna emilembe museno namponya abali banjelega kulokoka kibeera kya busiru nange nengumira mu yesu webale mukama kunyamba
ama munyoma mumuleke etala yobulamu bwange yesu watalimbula tasobola kundeka zenga ama munyoma mumuleke mukama etala yobulamu bwange yesu watalimbula tasobola kundeka zenga
kati no wenzijukira mukama gye wanzija sinza businza ekitiibwa kikyosewo osanide yalenga sirina kyakukuwa yesu feza nezaabu aha yalenga nesimbi sirina wabula okusinzanga sirina kyakukuwa yesu feza nezaabu aha nesimbi sirina wabula okusinzanga
abamunyoma mumuleke etala yobulamu bwange yesu watalimbula tasobola kundeka zenga